you see? Yeah, TTF. Yeah, big up your Blizzo. Good Blizzo. It's Dr. Pure, right? She says you faja gaba amata. Kama sata boss, kama sata so people. Nigga trendy, kama vala so bobo. Kama mziwa nyaya pinko maso bobo. Nima fia na jingi jinga with the bow. Nigo faya kama fila, oga bobo. Kama peze kama FB, WhatsApp, kwa Twitter, pa email. Sika mziwa pula, kama mziwa patalo. Yes, I'm on fire, lasta pano. Naga inga ine, naga inga pa FB.
Sika, let me dig up with you.